where the lights on. So insecure, she don't wanna talk about it, no. And I'm so insecure, one day she leaves me and she find another guy who make her happier than I. To make it one magic, many cheese, many stalker, now to holler. When you're naked, I see angels, and I hope you see the same. You're insecure, oh, I'm insecure. Baby, you're so insecure, yeah, I'm insecure.
I'm so insecure, musomanga message ukiniachia phone. I'm so insecure, I'm never telling you about it. And you never leave your house with no makeup on. But let's not talk about it. Yeah, yeah. Chini ya maji, sini majizi, twachuzana kipolisi. And your body is a movie, and I hope you feel the same. But you're insecure.
Kama jembe unanimeza kama tembe. Tuko mbele kererembe. Wenye wivu meza wembe. Wacha madewe ni zombie, sindo god we ni ngombe.
Niko na mali, nina mifugo mahari na ganje. Baite morume yo, kashamba kangeta mogoka majani. Dinga nimebuy, luku ni fly. Kasoti na tie, vacation Dubai.
Rora shio, rora shio. Rora shio, braga joshio. Rora shio, rora shio. Rora, rora shio. Rora shio, kani besha tena shio.
Rora shio, rora shio. Rora shio, braga joshio. Rora shio, rora shio. Rora shio, rora shio, kani besha tena shio.
Nina swali na sitaki kuumiza. Mbona kuna tana kuna giza. Nazaji nconfused na Jesus. Somebody vena na kenda miujiza. Toto papi nite daddy. JJD macho papi pia mfani. Kanisa yake mindio. Kasi se mendo popo kwanza na wapilili.
Big man, bad man, yad man, ting. Mi niko home na quarantine. Nabuki ya mushada moranga nting. Chuma ni ya doshi. Mina piga miti. Nakula na vijiti. Kama kalini mazishi.
Na siyo apili. Hiyo ndiyo form kwa niko nini. No say that she no bad boy. And nobody come clear. Truly she deserve when we call her my dear. When ready for your lifetime, take it right there. Me day I feel
kila time.
Yo.
Afadhali niambiwe sepa side, sabu mimi niko na wewe, 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 wewe.
Wakasunda mizinga, hawakujua situko mavela ye. Wakaita polisi, kumbe polisi pia nishabiki ye. Wakaficha msosi, wakatupata na dishi mezani ye.
Rupa imechamba, sauti soni na dieri ya kumechacha.
Kila kona yoyo,
kanye extra vakanza na mbili ya nipofika alifunika.
Wakatupata tuko ndani nao, wakaita makanjo, kumbe ni sisi huwalipasalo wakwao. Wakazima mitambo, shabiki wakabaki kwenye dezo. Na iwe funzo kwao, tunaongoza wanafuata nyayo.
Kupata we mdoli kwa ajili yangu Mungu amekushusha. Kitungu ndo rata ya mtoli, ama nyama nyama kwenye sambusa. Kichugu ni mzigo na toroli, hadi nguo inataka pasuka. Msupu mwenye macho ya goroli, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie, God, you know you change my life. Oh my, oh my, kupata we mdoli kwa ajili yangu Mungu amekushusha. Kitungu ndo rata ya mtoli, ama nyama nyama kwenye sambusa. Kichugu ni mzigo na toroli, hadi nguo inataka pasuka. Msupu mwenye macho ya goroli, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie, God, you know you change my life. Usije nikimbia, tulia mile uwe nao.
Sisemi
nabaki na kuna kuna,
mama sisemi
nabaki na jimunya.
Sisemi
nabaki na kuna kuna,
mama sisemi
nabaki na
jimunya. DJ Ameto,
zimenishika, zimenishika ya mali mefika, zimenishika, zimenishika ya zimenishika, zimenishika, zimenishika ya niki kimenishika, zimenishika, 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 zimenishika ya mali mefika, zimenishika, zimenishika ya zimenishika, zimenishika, zimenishika ya niki kimenishika ya zimenishika, zimenishika, zimenishika ya mali mefika, zimenishika, zimenishika ya zimenishika, zimenishika, zimenishika ya niki kimenishika ya kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho ya sini kenyewe, kiko kukicho kimejificha ya kiko kukicho kimejificha, sini kimbicho, sini kenyewe, kiko kukicho kimejificha, juni kimbicho washaki nukende chei, nikivuta kinge adiko prei, nikitamu kisa ya rei ni kiki. Ne, hadi kwa pei nati washaki. Duke ende chaini kivute kingi. Hadi kwa brei ni kitamuki. Isa ya rei ni kiki. Ne, hadi kwa pei kunifanya mara mingi ni koho. Mokifua, mokivuta. Kama mudi wa mwote sana penda kuzi. Kutoka ngware hadi kware hadi kware hadi kware
hadi kware hadi kware hadi kware hadi kware. Y tu energía sentí. Desde eso no te quiero lejos de mí. Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir. Lo que dicen en la calle sobre mí.
DJ Ometo.
Estamos claros y ya. No te lo voy a decir. Estamos claros y ya.
Estamos claros.
Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar. Como ves, no le vamos a bajar más nunca, mamá. Ba-ba-ba-ba, baila, placata, placata. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar.
DJ Ometo. The all-time legend.
No te lo voy a negar. Estamos claros y ya.
Now hear this.
Now hear this.
Can I be free? Relax and take it. Paradise, yeah. Girl, don't just fantasize, yeah. Light up and free your mind.
Unipendi, unajua ni nani beast upa. Na level so deadly, uko unajua zina exist ata. Na kuombea daily, ufike mali una aim. Before ni daddy, ni jenge na V8 baba. Before they play me, nioneshe mali snakes.
Mali snakes wako.
Surgery, utaona my mistakes.
Inekwa surgery.
Uneza acha kukomplain.
Acha kukomplain.
So edanganya side any main.
Can I be free? Relax and take it easy. We only get one life. So live your life. Oh, oh, fire, you know I'm right. Welcome to paradise. Girl, don't just fantasize. Light up and free your mind.
Fire. I wanna be there for you, girl. I wanna be the one you call up. I wanna take you out on weekend. I wanna spend the money on you. Say, voila, voila, voila. Money, girl, voila. I wanna spend the money on you. Voila, voila, voila. I wanna spend the money on you, girl.
Ita toto akuje nikado, eh. Nina rungu na ngeus nikadone. Kuna giza na kuna tumago, eh. Beba risk ni kuingize ndani so, eh. Nima bush bush na kuingiza fore. Niku dush dush na kuingiza chore. Kokoriko na jogo ispo wiko. Nikijiko na ngeusa kila lisha.
I wanna be there for you, girl. I wanna be the one you call up. I wanna take you out on weekend. I wanna spend the money on you. Say gola, gola, gola. Money girl gola. I wanna spend the money on you. Girl gola, gola, gola. Money girl gola. I wanna spend the money on you. Girl.
Washa nguai, washa, washa kipo. Washa, washa nguai, washa, 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 washa. Ananyege na yeye Johnny Mokoro. Hachomi pienga na chomanga joma koro. Wakerido, sikame nyanya. Kame dozi kwangu cho kutoka jana.
Mina dai PS2 na P2.
Wa? Anaitisha vitu ni kami babake.
Shaipelekana na madoza tala deadbed. Ya upenda zungu black kama guest. Ya upenda haga ama flat guest. Ya upenda tot ama flash guest.
I wanna be there for you, girl. I wanna be the one you call up. I wanna take you out on weekend. I wanna spend the money on you. Say gola, gola, gola. Money girl gola. I wanna spend the money on you. Girl gola, gola, gola. Girl, gola. I wanna spend the money on you, girl.
Gola, gola,
DJ Ametto.
I know you love me and I love you too.
The all-time legend.
I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me and I love you too. Me say prevent, then I'm loving your own thing. Janja na kita ki gingi simga. God just know that it's nothing. Rather I am a fancy the trusting woman, woman, woman. She be my woman, 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 woman. But I'm still coming, sing, sing along my name, baby, yeah. True love do exist, and that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story, this time we're gonna make them free. I say prevent, bang, I'm loving your ranking. Janja na kita, kicking this same guy. God just know that it's nothing. That I am a face in the trusting woman.
Leo tandress nipunguzie stress mjulu bang bend bend niku bang bang
a meadow
chief inspector nipo zako na zinyonya kama nectar kitu mufata solo ni macheta sio bomi nalipuka ni mafela tumefuliza leo kivuvuzela zimetushika zimetufunga kijela riang ni kukambatia na kukemba na mawezere uziza ya ayela
kama kuna kana mama yako shikujabu.
Kelele ya kura haizui ng'ombe kunywa maji. Kwangu
This is DJ Ameto, the all-time legend. Follow on Instagram at DJ underscore Ameto.
Inilazbota mark kwa kalenda ya mamasta majima bazenga pia kafala na beef na kalenga na kakao amevunja agenda sibisha nangi squeeze niko busy labda kani beza Bentley na mabigi hakuna ngamtane za kula baridi buda kila esto jiji ni na bibi 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 bibi. Ini lazbo tamak kwa kalenda ya mamasta maji mabazenga. Ini lazbo tamak kwa kalenda ya mamasta maji mabazenga. Pia kafala na beef na kalenga na kakawa mifunja agenda. Ini lazbo tamak kwa kalenda ya mamasta maji mabazenga. Pia kafala na beef na kalenga na kakawa mifunja agenda. Ini lazbo tamak kwa kalenda
the all-time legend.
Pia kafala na beef na kalenga na kakao amevunja agenda sibisha nangi squeeze niko busy labda kani beza Bentley na mabigi hakunanga mtane za kula baridi buda kila esto jiji ni na bibi kalale
unakulanga Ferrari
kalale
rusha mawe kahalwale
ni kalale
unaongea mingi kahao
kalale hey, yati yati nini game game mota gwane utavai miss kasi ganje haini saidi watagwane what about deep bro man kona dai beef kalale kalale hey yati yati nini kalale
Kleme baki ni kuchengi wa statue Na usia chendula inje na unajua tuko faipu Tuko up tena tiki mboki yote my crew Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue Game doli kunafanya gani dos daro Papa God sunionyeshe ganji kama flaco Ni yadisema figa makoma na maziro Firi suni tabidi nikisonga nikiprado Fan after fan kwa chukua waki kam Na maliki wa safi ongizebe ya bitha Kwa soro kuwa punish kukepea kaki flag No kizidi kulegeza ndo utatikyo mata
Game game mota guane What have I missed? Kasi ganje, hai ni saidi What have I missed? What have I missed? Bro man, kona dai beef
Taking this party to the next level This is DJ Ameto The all-time legend The all-time legend The all-time legend Follow on Instagram at DJ underscore Ameto, 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 Ameto.
Drinks na my yanks, drinks na my yanks, we come. Si ni kona drinks na my yanks, drinks na my yanks, we come too. Si tu kona drinks na my dem, drinks na my dem, we come. Si tu kona drinks na my dem, drinks na my dem, we come too. Sine furahi de, kuna kiroro, we kamu tu Sine furahi de, kwa niroro na, we kamu Kwana drinks na madem, ama tuna slide tu kwa madiem Tukitafta marish kwa magem, yunda tuna dana wewe uko game de Niko game inde, inapega poster inde Misi kama ethics, ita change position But bado na kubeng Yeah, niko na drinks na my yanks Drinks na my yanks, we kamu Si niko na drinks na my yanks Drinks na my yanks, we kamu tu Si tuko na drinks na my dem Drinks na my dem, we kamu Si tuko na drinks na my dem Drinks na my dem, we kamu tu
Si ni furahide, na kuna die game Kasindano kame jame, karoro kame piga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogili gimbo nyosto. Nikajuja juvile kakothika. Piga deki na bado kanafika. Sema teke na figa ni ya mita. Vile kanafika, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Makali ya kirombo sani na chest alafu shot. Ile design ya revenge. Gide, gide, leo ni nambide.
Drinks na mayengs, drinks na mayengs.
Wake up,
sini kona drinks na mayengs. Drinks na mayengs, wake up. Sito kona drinks na madems. Drinks na madems, wake up. Sito kona drinks na madems. Drinks na madems, na madems.
Blow time legend.
Na gari, kaba gazi, aka ganji, sina kinywaji, weza mbiaji.
Kidogo tu, kidogo tu, kidogo tu. Waitress, amepeba, tipping. Is it me, or my drink is picking? Sipping, sipping, I'm sipping. Ayaya, vunulu, pere, mende. Pombe yangu siweke mchere. Leo na meza takama nitembe. Leo nilewe mpaska nilewe.
Chapa jona dondoka, 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 dondoka,
yeah. Na sante ya punda una mateke, nikikuna uta umota na stel. Teo veve dozi kibundi mskakoko. Teo debindo iso daba zitoko. Te anatai kona sinja tebo nge mato. Pena da indizi na pandaka sni mato. Ke skampa snip stone enda kako. Bema girls busy wana ball kuliko makro.
Nankipata naipima pima naipanda nalima. Nankipata naipima pima naipanda nalima. Naikichapa jona dondoka eh. Dondoka, dondoka eh. Dondoka eh. Dondoka, dondoka eh.
Sikiza kuna tutu na mibeba. Tiki ndani ya bukla sita tisa. Kile kana kata katate pangwa. Sito na kwa jiko katate nopla. Kuliku jangwa na stingo ikatubamba. Tuka patanga na tanzia na tupanga. Anga tupanga joki anapatia nanga. Ata makase aliwa patia nanga.
Nankipata naipima pima naipanda nalima. Nankipata naipima pima naipanda nalima. Naikichapa jona jondo kante.
Nikashai kwenye mwanga hatari gizani. Hey I
Ukishika ten nika prakata 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 boom. Katoto kadogo nika prakata 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 boom. Mtoto wakiweza ni prakata 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 boom.
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania anipe dawa za kiume. Leo kuna manzi mimi na nyemelea. Kuna vile na mdaizo. Nataka kumsampo kaneli mtasikia la ndani ya lo. Akinipa la ndani ya lo. ha. Kakeni katai tukadogo vile nilitoa Kenya mo ililia kakifuniko ya speedo otwongo
yo prakata 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 mo prakata 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 mo
ukishika tempo nika prakata 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 mo katoto kadogo nika prakata 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 prakata
DJ Ameto Do-si-do-do,
la-la, nimeshinda loto Kukupata mtoto Basi wewe wanani Niambie wanani
Kwan-kwan
Wanani Kama sio wangutu
Beste yako ni heta Na unatutaki Ni mtiaji, itabidi umtiezi Maheta, mwata futakashi mwashindano Umanzi ni mhandi anaka kuitwa meano Mtore, mwambia potele Mwambie na kupenda itabidi ya zoe We ni mrembo, na kutamani Oskia wivu lipenda msewa kitani
Nobody can ever take your place You know it's not gonna happen Cause I'm not an average type of latest Why they try to hate me Baby, just tell me you got me And I forever stay true You won't ever see me on another man's rules Moyoni mwangu, wewe ndowe wakilisha tu Hata wafanyeje uko stuck like glue Ooh.
Umeshinda loto Kunipasa toto Niambie wanani Wanani Kama sio wangu Basi wewe wanani Niambie wanani Wanani Kama sio wangu
Toto si toto Ni rojo rojo Apple of my eye na kuoma kimangoto Alikuza lazima pia kuwe na uhondo Ulimi sako wakupati putari na mongo Mtoto ni mkia na metoka busia Kitaka posho mil mwana wefe nita kushkia Gupelekea murangu koko mwangi wairia Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto Yataki niende kazi wala taki niende soko Anaogopa siku moja minta tekwa na mazonko Kwa koni merilax nyata staki nyoko 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 za warazi wanoko Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto Kipost pale insta utasema mini poko Harusi nya warasu naifunga
kima Basi wewe wanani Yambie wanani Wanani Kama sio wangu Basi wewe
Life around me, I know you love me and I love you too, baby. I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me and I love you too, baby. Me say prevent, then I'm loving your thing. Njanja na kita kicking this simga. God just know that it's nothing. But I am a fancy and a trusting woman, woman, woman. She be my woman, 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 woman, woman,
nisikie buruburu Hamza inako wasla na saka mkwanja Sina do inabaki tu ni smoke ya dash na ina blow Choking my core, feeling the thrill deep down in my core I'm keeping real, don't know why figures keep on knocking my door Ojui wana miss na ule mchana hardcore
These streets we bande, give them another ghetto anger Stim stim we bande, give them another ghetto anger These streets we bande, give them another ghetto anger
My baby mama, wanna take you place, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana, private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist. Hiya. You better than my ex.
DJ Ometo, the all time legend.
I wanna feel that taste. Your body language, Tropicana, private jet, we can fly to, fly to, fly to. Bad girl, you can be my baby mama. Wanna take you place, we can chill for the summer. Your body language, Tropicana, private jet, we can fly to Bahama. Flat tummy chains on your waist. Hiya. You better than my ex. I got the room party, you can be my guest. Hiya. I wanna feel that taste.
No, you like it when I whine it. So, you wanna pull up right behind it. So, Feel the wave coming right in, so get too close. I'm a killer, baby, no lies. You know I can change your whole life. Feel it burning like a wire. So get too close. I can tell you all love. Say you only wanna top guy. Ain't nobody went like me. But my love ain't free. Hit it, don't stop. Bring it, body on lock. TikTok, get it, queen, that's me. No time for them basic bees. Yeah, that drink got me lit. I put my hands on my hips. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want, baby, I'll be your number one. Nothing can beat me. I'm in charge, listen to me, yeah, me, yeah.
DJ Ometo.
Oh, baby, shoot my chin, baby. Oh, baby.
I'll never be too busy for you
mutima kusaba tofula nonyolera mutima me art week for you but
yeah mutima manyonji tenda nasema kole ko kusale sana iko na mbana neto
baby wali pange windy windy na we wali wali pange windy windy na we wali baby let me talk to you talk to you talk to you tell me about this what you said about my tema
right now.
Yalla.
Give me back your loving girl, let's start over. Grow together and be much closer. You're out of range, me need you in a mirror.
My boy, you're
hiyo kampane kana penda rap zero za masta bling bling mama kana penda chapa bad girl kwa mita yani vile inapa luku luku mbaya mbaya yani vile kanapa kila siku na kahala baby baby niko star
DJ Ahmedo
Kana penda bad man, na siwezi kukabo Kila tukilink up, kana takamo Mangoma kana penda, utapenda kakiwaina Mogi ni bala, yani hizi ma designer Kana ndokeva, kamemea shika maina Kama ni kushika, hapa ni ma six figure Golden state, zia panda gold digger Kana penda nikipiga, figure number 8, misiwezi sita sita Mogi penda, Mr. Mister, hakuna mwingine wakileka tunasika
Majie biki chini mekula miss your doggy Ajwe na ichapa tonight Ipe benda wa siku semba Yale ya jano nipe tenda You know me want it, you know me love it Every day and night again Amira eri eh Amira kimi safi eh Amira eri eh Amira kimi safi
Nam chiki chiki chiki
Wilson, you le please fire ban. Oui ma aime femme. Hypocrite, je te trang. Hypocrite. Fais café banga. Tic tac. 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 Fais café banga. Tic tac.
Bad 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 bad. Y'a qu'à crier youpi. Boom, bad cafe, bad man digging. Bad girl ka kriye, youpi. Dance all shot a man ka chak bidim. Douce mame si yo ma an paka fun. Fes cafe, boom, bam, brakatam. Evo leta, son a badaman.
Fes, fes cafe, banga. Tic, tac, 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 fes cafe, banga. Tic, tac,
Pandemic, pedi wangu anaslenge hadi Kendrick Tuko ocha, tunavuta boza Mamutisa, mitukaribisha na mboga Mapantre wanaona ngombe kuku Mademi ringanya na kadudu Naitrana saizi wezi toka pudhu Mturo kwa ngatamu, itati usiku Na materorist, hana watakubom Pantanganga, hana watakukon Jimanjigi, Kenya ni Zalon Alejandro, Vandemopon
Pandemic Kaniisha pandemic, nimwa ko handsome pandemic, huna chaja Samsung pandemic, ba ba pandemic, ba pandemic, ba ba pandemic, oh pandemic, tako juju ka bricks za Honda, tako black black ka shit za Honda, na tuko mavela ka choki wa mocha, waganga si wakenge ni na bogi ya macha, tako juju ka check ya tractor, kunyifanya wet ka sweat ya jam down. Napenda mao na mset protract manzika ni chep na mtrep account
ala kazim ala kazam abrakada brazing za lazu nilikuwa wazim pedi wa sadam ala brasa kanita wazu oh pandemic koroka imeisha pandemic name wako handsome pandemic huna chaja Samsung pandemic pa pa pandemic
DJ Ahmedo, the all-time legend.
hear this.
Now hear this.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto. Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto.
Alejandro, tunajua weni ndoto. Nikicheki hizi foto zako zinanipea mandoto. Toto noti unanichanganya na utausiku. Utanipenda ka boy la makaringa.
Señor Alejandro, you have a visitor.
It's not a flower.
Amekambila mbila mnyonginyo.
Nimekambila mbila.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, niko na funnel.
Zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto. Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto,
moto. DJ Ameto.
Can get in love, come kupe ni kupe. Can get in love, love, love. Come baby, come ni kupe, can get in love. Ooh baby, can get in love, come kupe ni kupe. Can get in love, love, love.
Ini pepe kabarua huwa, sio ma pepe ya madakarua. Tangu nifishe pete, yani sinja uwa. Nazima ni pepe, tivijua au mvuwa. Mikongu demi sura tabia tutarekebisha. Na size pia umata, I say acha kubisha. Bombe jirani weke pazi ya kudusha. Njini kona Patricia, kuna biringisha.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come ni kupe, can get in love.
Ooh baby,
can get in love. Koma kama kupe ni kupe. Can get in love, love, love.
Time mama gena wini wini wana wana. Your love they do me one
DJ
time.
DJ Ameto.
Oh my, mama gena mommy. Show me how you feeling this night. Mama say your love gena wini wini wana wana. Your love they do me this night. Yeah. I need your grace. Me never relent. My love no get shame. No matter the case. My music give me bass, my sweet sweet bass. So my love no get shame, for you all day.
Every night, every day, me gon' need my baby to call on me, close to me. Yeah yeah, by the time when you day, when you day wake up in the morning, man I day
by your side for me, make you fall for me.
Oh yeah, yeah. Choro, choro. Choro, 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 ja, choro, 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 ja, choro, wo, wo.
Ah, you won't keep it. Ah, mugu, mugu.
DJ Ameto.
This kind of love, it they do my body tanana. It they make me one day your life for hanana. Do yeah, do yeah. This kind of love, say it they do my body tanana. It will meet me one day around you, banana. Dance to my conto, make you banana. Oh, la.
Choro, 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 jara, choro. Never leave me. When I need you by my side, I'm all waja, soko. When you can, oh, then you can, oh, I'm all waja, soko. Me, I go love you all day, love you all night, all the time, yeah, yeah, yeah.
Nika, nika, hasa, uga, na tika, nika. Nika, nika, zero, zero, wana nika, nika, nika. Ngozi yake livyo laini, pozi lake nalo tamini. Kuwa kajitobo wa kipini, ushua huyu mtoto wa mujini. Nika zuri kasupa kinege, jicho lake la nipaka dege. Alafuka na misuka ya gege, natamani kanipe ni mege. Nakana
vyo dondoka Kamejaza besi Twitter, besi Twitter Nakana shoboka, nikikauna pakipita Aki sister, aki cheka na mwanya Sijui ni kusudia nafanya Nyuma na boita wanya Nikipiga miluza na nkaya anadeka Nikimwita anadeka Mosmos usijokomia Watoto wakali kina Carolina Halima walivojia chia Leo tunapiga show Yani paka poko rico Rico Pale mutiwika Kenya no Na feel love bado kiko Leo tunapiga show Yani paka poko rico Rico Pale mutiwika Kenya no Na feel love bado kiko Rico Nasijidai Upendo kina sambasa Wote wahai Wakaka zina wadada Wana furai Kuma zangu zina wababa Zina vojuna kwa siku chepo Atani wape poro dani poro dani
Nataka nibaki nawe Naisi nimetamani Nikupe vya kukupaga wisha
Nanisha kuna Unavyo pinyemelea I'm not your ordinary girl Chunga
Sangurisia Umezi koroga Na macho haya na gapazia Tanasha umeniroga
DJ Ometo
Masauti, don't rush You can look baby but you can't touch Nasiku Yani mpaka ni kwelewe
So kama na kunyemelea Nika moyo kangu kamelegea Mapenzi mazoea Ukini njima upendo Nita changanyikiwa Oh no 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 Mina kupenda kikweli So wale matapeli Oh no 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 Ukini ya chanta peli Oh no 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 no
Pepe nama Pepe 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 ukini nama Pepe 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 nama Pepe 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 ukini chutama Pepe 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 Pepe
Tukufikisha hali napotaka Basi ongeza manjojo Leo taratibu misi na garaka Mpaka majogo I love the way gali kwa midadi
You turn me, turn me, oh
Fundi wako wa mapesi chumbani
Mandi gondingo, oh
Niko geleka msumari
Kwa nyundo ya kome, oh
Nisukushie kausukani
drive me loco,
Katoto bisi kuti kuti Madwi titwiti Kameja siya katikati Yani tiki tiki Kalibyo katamu yani keki keki Madwi titwiti Speedy miya misi fungi peki Tuki chiki chiki
Hey mama
Pepete Ipepe Pepete
Ipepete ukinama
Pepete Ipepe Pepete
Hey mama
Pepete
Pepete ukichutama
Pepete Pepete
Inyangoy, inyangoy, ya Pepete, pepete Pepete, pepete Pepete, pepete Pepete, pepete
Akatika, katika na ingo manoma Na ingo manoma Akatika, katika na ingo manoma Na ingo manoma Akatika, katika na ingo manoma Pepete Naingo manoma, akatika katika naingo manoma, pepete, naingo manoma, pepete,